firing off the shots aí.
Eu fiz isso.
Made by Kyo.
Você é uma diaba. Chacaba. Unique Music.
Put on the beat.
Fatality.
Kishada. Kijaba. Kishada. Sisi ni wale vijana wa Rui pale kwa kibanda. Kishada. Kijaba. Kishada. Sisi ni wale vijana wa Rui pale kwa kibanda.
Simba wote man, Serengeti, Tsavo, Mara o, Airo, man, just put my hope in that. Yeah.
Na tupi. Kiko papa.
Kameshika, yeah. Kameshika mbaya. Nipe Elton Senior, Beglin ni Yamaleta. It's a two-piece smooth kind of game. Make the papa say that's my hit. Make the puff pass, yeah, that's my blow. Make the puff pass, yeah, that's my fix. Big cup on the mic, this shit gon' be lit. This shit gon' be lit. Flow to the party, baby, I'ma make you count. Lick that, baby, I know you like it. Got them juicy killer rhymes, I know you like them. Made of black niggas, Nita Wakanda fever.
Kishada. Kijaba. Kishada. Sisi ni wale vijana wa Rui pale kwa kibanda.
I honestly don't mean half the shit I say. I'm actually a really nice guy.
Ni kama zinapanda.
Sisi ni wale vijana wa Rui pale kwa kibanda. Mi na roga tu boss. Mi si mganga. Ushaisikiza design na juu zangu ni kama zinapanda. Wakiduja ndio kutama niko busy utadhani banga. Nikiwa tu kashamba itabidi kujigamba. Baada ya kusakamula itabidi kujibamba. Hela si maji kwa jangwa. Kashani shika jo kama gova, kashani handa jo.
Kishada. Kijaba.
Kishada. Sisi ni wale vijana wa Rui pale kwa kibanda.
Kishada.
Kijaba. Kishada. Sisi ni wale vijana wa Rui pale kwa kibanda.
God, that shit.